kwezi njagala wejjuseemu
webazomutonzi
n'abemikwana abayimiridde naawe
obuzibu
abakusapooti
nzeowoozaamu
kuba nange byempiseemu bibadde bingi nenjagala okwebaza buli anyambye naye nsooka lugaba kuba ayimiridde nange
Sejukile misera mwa rwane range nyo Ngembele kukute nebizibu bienseno Okendo yingi musito bulidwa wokwasa Okaba mchiro mungu wa suri de manu Abe mikwano mewesi gaba fuki de Baku zimbi de sabo baga wendu de Okabi de gulu mungu omukowo de Mulidala wemu za rachen siye kaye de Egulo avane chegulo tebali de Dala uno obwavu wumu kampalandwa de Olusi wendo woza fena jetufu de Nengamba mungu weba leru gaba gwonyambie
Bizibu motu isemi inji Walai Kamba nyumize kubienzi jukira Denalabo ubutunga mchari mukampala Kumiaka kuminebiri
Nzijukira omwana yanga nga saze mpale Evira kapachi kunyuma nga byetimbye Lugabira saze alatangali musinika Asinga nasazama na ikengeri jari nya Nsimbi wazi kwatira katale nechigari Atunze nobu vera linjise kumbera Nkulengero patika nye byo ise mubinji Tula mwatu wajuse nganze wenyimba Nzijukira wa mama kukubo nebibo Oregulo tando waziko letene buto Mkalai basise musibatai Kabala galama wogo fish ne mbuta Stairo yali ya falo kulie nuni Owaka komeraye mwende wapa kuchimeza Nkubuli rabo tuwa kulanga te wali kwe kanya Nzijukira nefa kunseko ha ha ha
Okweyamba, tipinga mvuga gali Mawogo mbeke tamubisi ndwende ne mfana Kukatale nserengese, nsiko nonze Nile mikwano, botu wakasambira mchiko Nechikumi, nechironde chogule mpango Nzijukira botu wakula mwavu nesanyu Kwe kusala wombi imbe, ya devizibu Nalengeranga, abana, mukasasiro Bulirwa gulonga, ntute woko musite Mumikutwe na jivu, wensinge bakayite Batunuzaka yase, chegulo tebalite Bayiga chisolo sitairo, to survive Lifestyle unimaginable, ye uonyesa Kambaleli mwebi chamo, binsu zanga kaba Nzijukira echibuga, mwenazaribwa
Abantu bange njagala mumanye nti mbagala nnyo Obulumi bwammwe mbuulira Yadde ne Bulaya gye mbadde Nga tukabira wamu Bino nduweereza nnyanga nzaala Maama wange nyambye okuyita mu bizibu Lugaba ab'emikwano abayimiridde nange Abantu bange mbagala nnyo Abaana abalya mu kasasiro Akute nkumbi ali mchalo Musita vapatikana Baaire